Yeah, 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 yeah.
Material monster.
Yeah. Sinakosa usingizi kwa ajili ya wewe, yeah, yeah. Shachoka mimi kuvumilia, ntatembeaga hata na irizi nikupate wewe, yeah, yeah, yeah. Moyo utulie, kukufata naona haya, naona haya. Nikisema nvumilie, natokea kupitia huku, ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masiki ni fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako. Supia yamekuingilia au ndo sio riziki yangu, wala sio fungu langu pia. Maneno matamu si hapa, kwa meseji mbona nakuandiki we ujali, ujali. Kwako sijiwezi tena, nimezama, nimezamia, nionyeshe mapenzi ndo nimekwama na kusubiria. Sinifanyie ushenzi, mimi naumia, wewe unafurahia, nene wapi kipenzi? Ina maana mitongozo yote, maneno yote yanatokea kupitia huku, ama kisa sina chochote, nakosa kukutumia hata vocha buku. Nikajua mapenzi ni popote, masiki ni fukara japo ni thubutu. Nikapata thamani yako, upendo wako.
Monster.